Jampo.
Yeah. Oui. Can you raise your running thing?
What you doing? My jampo for more. Nikalile kulapa musi mai pale mani inga sense kwa leba so wo usasamwe kae di fai ka fela fela mani tempa uka ola fela mani mabaka nibe fela mani kote beto polo ga swali sana sike fela ze so kalile ze uka ikeni sa fela mabuta ta wena mo pale lwa kuzwa nika ku keni sa fela makonze last fela uka ola fela mani ni mabanki oke akuna zeni kona kuzaba mabro kuja mina makona kuni kunga kono kuna fela mani magemu mwawa bafana nyeme kwetulela kono fabiti ni salabu halina kula pa music ni siyezi fela maneni wanyeni waka kuliwa eze continue niso zilu yanga music ni mazoho fela mama veri aluzi bifela mani so nitoeze ni mwenye nyaka wanikila playboy and the rich back three kawa fela luna maneni usanzozi ni music ni kuisa fela papa talo itume na fela kwa matisti manemi nyabambunga.
Oh my god, I love fresh boy music. Great music.